Surprise! 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 Godfather brings to the sides, Nduno.
Nduno's in the house.
Yeah.
Baba Malcolm's in the house.
Aye.
Benzi, brother Dooley.
The rap graduate, ghetto na vitu vya kutosha, na ukitaka beto na fichwa kanyeti ndani ya boxa. Na chana anga kama jeti ama chopa, hit track iko sexy, so na dedicate kwa maponsta. Kichwa ni mtupu kama ghetto la mateja, mtutu adharani wazi kama depo la wajeda. Tuko tofauti kama deko na macheda, au meja na scouti dauti kama veto ya kinega. Na randa ka helicopter ya commander wedi kota, marufu shombo samaki ulotanda di ferry poster. Na blaze kama makawa, mina bass kama dawa, ona crazy shapagawa, chana jays kama power, The Harbor Records, Dooley Sykes, Nick and Bishy, huna method, wa booty size, vipi snitchy, kwa hizi beats, shusha hits, kama unki wasi dismiss, switchy na jimix, na majunki yo.
Come on, unajiweza basi, kupambana nami,
come on,
ujitereza ndo, tapo sadarami,
come on.
Yes, na dunda zaidi ya kitenes, so na vunga mjomba, kaza kuni dunda sonye pesi, na sakata rumba, saka mavumba, daka wachumba, zaidi ya kimbunga, cheki wa so stable na voyumba, na wa design ma MC kama babo, kadadako ni zimi, ibuka geto pige chabo, na kunje noti wape reporti, mwanangu uno jaribu kukopi, kiona hautoki lisi lunduno, kita kama dem, kuna jam kama traffic, kita ya manem, julizi umenyona wapi, na usikrem, sonekani kila same kama nyata chana kwenye game, chani na masnitch kama laki kini flammable, karibu tutafakari msoto mkubwa na po zambi kuwasingizia watoto, na shika namba bado na tamba, hili ndo yembe bro kanyaga 20 stiro ni panga usije na wewe.
Come on, unajiweza basi kupambana nami,
come on,
ukiteleza ndo utapo sagarami,
come on,
unajiamini vilivyo.
Sio kama unavyosema wenzio ila kicheko cha leo kesho cha kuwa kilio, walo kuja walo pata woto mekimbia mbio, siwaone kwa TV na siwasiki kwa radio. Mitishio sio ngopi kaka tunia Pinokio, tega sio vita yangu noma utakimbia mbio. Mini intro, best beat, outro kitikio, legendary Sykes fire. Waulize wenzio, mimi Michael Jackson ila kuna kina nio. Mi nyota yangu hii, we nyota yako hiyo. No dear, mi wako jaku wapo wakina nio. Usposi kunya na tembo tau wa makario.